Kibitade kubali parlamenti la gide minister Masanyalaze n'obugaggo bw'ensibo Dr. Kanoni Ruth Nankabirwa okweyanjula jeri kunaku lwokubiri atangaze ku bbeeyi y'amafuta erinnya buli kadde. Kino kidiridde mubaka wa Kinkiz West James Kaberuka okwanja ensonga ezitalinda mweyebuliza ky'ekiviirako amafuta okulinnya buli kaseera wadde nga gavumenti ezeegumya abantu ng'eggwanga lirina amafuta agamala. Kaberuka agamba nti gavumenti esaanidde ennyonnyolebwe okusomoza wekuli ekiviirako amasundiro g'amafuta okulinnyisa ebbeeyi nga bwe gaagala.
Is about the skyrocketing prices of fuel. Right honorable speaker, Minister of Energy brought here a request and we give indeed money to have fuel reserves in Uganda. But as we talk, every minute the prices of fuel are increasing every minute. What is the problem? Do we have the stock or we just duped this nation in the form of reserves? Thank you.
Mbaka parlamenti omukyalo wa district ya Terego Rozo Biga tegeza wadde wano mchibuga lita ya mafuta edi kunkumi tano bewawe mwesi na ilo lita ya mafuta edi kunusukenda na tegeza nti bei ni chuka chuka vlikasera okusinzira kusawa. Minister mbezo wa makolero David Bahati ategeza nti government etandise okunoonyereza lwache bei ya mafuta chuka chuka nga olwokubiri sabiti ejja bagenda kunyonyole gwanga.
For us to ensure that there is no price distortion in the market and also we have enough to the extent possible enough fuel stock in the market. So on Tuesday we will be able to give a thorough explanation on this, but the good thing is that we are the ones buying fuel, we are the ones selling to the people who are selling to the population.
And that was the basis of passing that law.
Yes, and so we will be able to monitor that and stop this speculation and distortion of the price.
And when we get that feedback, because it is something that is very serious.